Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu mu ggwanga National Identification and Registration Authority NIRA kigamba nti kimaze okufulumya endagamuntu eziriyo mu 20 mu disitulikiti ey'e Mukono eri abeewandiisa okuzza obujeezo. Kakati okusinziira ku akulira ekitongole kino mu disitulikiti ey'e Mukono, Edwin Wesonga, ng'ayogeramu n'omusasi waffe mu mboozi ey'akafubo, asinzidde wali mu yafeesiye mu kibuga eky'e Mukono, agambye nti endagamuntu zino bazitadde ku bitebe eby'amagombolola agali mu disitulikiti eyo, kwata kwe kukoowoola bannamukono okugenda okuzino nayo.
Kubiriza bannamukono mwenna mugende ku magombolola ag'enjawulo. Okuva omwezi guno we gwatandika tuli ku magombolola, buli gombolola waliyo ttiimu ya NIRA egaba endagamuntu. Endagamuntu zino zazze mu bungi era kati tuuzaako ntono ku bantu bonna abaakola riniwo ID zammwe gye ziri ku magombolola. Tubakubiriza mugende muzikimye. Aweewaawo twakafuna kadi ezisukka mu 200 era essaawa zino abamu bwe badde bajumbidde ennyo twakagaba ezisukka mu 15 essaawa zino